kutama mai simomu itikani zira Pomwe ndi mafuna ndiza kale Sipomu indiri panu Na yesa kupunzira kuyangane nchito kumosari pezai Mwinaza nchito simbali yanga Na yesa kupanga kabisi nesi Kuma palipe chochiti kanso Oh, zeru zanga za chepa Umuntu wanga watawanso Na gani za za chingwe Ndiyengo zipa ndika pune Yeah, kuma wina wandilimbi santima Kuzipa siku sofa mafungo limbi kabe Mwina mawazi zaenda Kumango limbi kabe Mwina mawazi zateka Chonde osataya ntima Chakuza sijimba ngoma Tazingo limbi kabe Mwina mawazi zaenda Kalande kandi mazifusa Kodi ole mela osewai Anatusa mene ndi kudusa ine Ine kuteka kumwe yanka darisa au Angati yao waza darise ine Kuma chifukwa chaguli mpanti mapwao Nikana ndi kungovu tika be Kuma wina wandilimbi santima Kuzipa siku sova mafuto Koti chisomo chiza mamawa Osa fulumila kukipa Iwe mbikabe Mwina mawazi zaenda Kumango limbikabe Mwina mawazi zateka Chonde osataya ntima Chakuza sijimba ngoma Tazingo limbikabe Mwina mawazi zaenda Tazingo limbikabe Mwina mawazi zaenda Kumango limbikabe Mwina mawazi zateka Chonde osataya ntima Chakuza sijimba ngoma Tazingo limbikabe Mwina mawazi zaenda